Shaki supplier. Don't come. We're bad.
Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah.
Where are you?
Oh, yeah, yeah.
Hey, wait.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Una mkaka anakuita. We. Anakuita kuna mkaka. Kidali testa.
Fujo on the mix.
Nakupenda.
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 Kiaulata. 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 Nishoreshe. Nikuchoreshe. Usiniache. Tuwe ote sambamba. Popote tutakwenda kia Mungu nakupenda. Yana nimemtuma kwenu mshenga. Vipi zile salamu kazifikisha salama. Zile sibili ngoja naona kama nachelewa. Nahitaji mapema nozeshwa tandoa ya mkeka. Nimejichanga sasa hivi nipo kwangu. Naishi peke yangu. Nahitaji mwenzangu unishauri mawazo yangu. Mungu kilio changu kasiribi tulumijia. Sikufichi na kuweka wazi kila kitu nakwambia. Cha kwanza najivunia kumpata msichana kama wewe. Mwenye heshima mwenye pigo za kitanzania. We nitakuita hai kijino. Domo koma kuita tena malikia. Hebu ongea wakusikie.
Nakupenda.
Wanasema wajesikia.
Nakupenda.
Ongeza sauti kidogo.
Nakupenda.
Unanikosha ukisema.
Nakupenda.
Kiaulata. 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 Mas kumbisu ambaga la mbande kiube wala buni. Sogo baba kena junior. Dase ni mwana ntugu. Ama unanipenda na mina kupenda pia. Inafasia kwako ya nini kukimbilia. Oroshika kayachia wengangania. Nataka kukuficha ila nakopa kwa panisi utanuka. Nikufungie njani unizoe mimi tu. Nitamwambia mama nimempata no nipenda. Asishangae siku kwenda kwa kena mjuku. Vipi South Africa baby tutakwenda hote.
Ndiyo Mungu akipenda.
Na utanizalia mapacha.
Ndiyo Mungu akipenda.
Kwani unaitwa nani?
Kiaulata.
Wewe unaishi wapi?
Tanga.
Nasoya Sherina kae. 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 Kinyaga wena tu. Kinyaga wena tu. Kinyaga wena tu. Kinyaga wena tu. Nasoya Sherina kae. 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 Kinyaga wena tu. Kinani amjanja kafu. Kinyaga wena tu. Kinyaga wena. Maskombiswa Morogoro. Kinyaga wena. Pakistani kuna mbaya. Nasoya Sherina kae. Nasoya Sherina kae. Nasoya Sherina kae. Maskombiswa champa jogo. Maskombiswa chula maji. Maskombiswa mbesi. Championi daddy. Maskombiswa gongula moto rongo nibi. Wache nende. Suma Mendes. Nasoya Sherina kae. Yali no babake na mlicha. Nasoya Sherina kae. Maskombiswa Sherina kae. Nasoya Sherina kae. Nasoya Sherina kae. Chanika singiziwa. Kinyaga wena to. Wana njugu cholesi. Kinyaga wena to. Maskombiswa jumbala los. Kinyaga wena to. Maskombiswa chanika msu. Kinyaga wena to. Maskombiswa majuku. Nasoya Sherina kae. Nasoya Sherina kae. Nasoya Sherina kae. Maskombiswa tabata. Maskombiswa temeke. Maskombiswa kiwalani banku wa dilodi. Bobola, 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 my boys come so how you? Yaki wa mipango. Misari miendele kwa shaba ni masai.
Put your arms in
chat. Action.
quality.